Silaleli nemalayiko asisebenzi izihlobo zethu lolusuka silibonanga Nkosi sisule izinyembezi siyadizefu kujabulo kwesikhashana ingakho sithola matshwaleni